Love, peace, and light. Mwalimcha. This is Molod Zeki. Njagado bawa kanto kano. Cheta agisa. Fenatu lukulugendo lwaku zoko kakubela spiritually powerful. Kubela ba manyu moyo. Na since we are taking care of our Trinity, toyinza kufuba kubera wa amanyi umoyo ngu mubiri simu gumu obanga simulamu. So you have to take care about your mind, ebirowoozo byo, omubiri go n'omwoyo gwo. Kati mbeera bwetyo kekaseera koyina okugamba kati bwemala okuzuukuka ki kyenina okuzaako. Okuzuka, is it a big achievement? Is it a success? Yes, it is a success. Oina kuzukuka, then you unlock. Omoyo gobe guzukuka, goku yambako kutapinga. Obo kubera anointed, obo kubera chosen. Okubango so kutapinga mu bintu, abale batasa kutapinga. Oba some abundances obungi bw'ebintu ebibasobola okufuna ng'obugagga obwensibo. Abantu abasinga bagagga naye obugagga bwabwe tebasobola kubuyisa ku bazzukulu, to pass your wealth ku baana, era olufa obugagga obukomaawo. Era ebizina singa okola bulungi kyangu okuva mu nsi eno, when you link a net ng'okoma emission okugimaliriza, n'oddamu n'ozaalibwa mu famire eyo gye waleka obugagga n'ozaalibwa omwo, n'okusinzira engeri gye tubeeramu mu nsi, weekanga famire abaana be wazaala, famire gye wazaala si muozaalidde, ozaalibwa mu famire endala, kubonaabona, kusasula kama. Wali mugagga ne waleetera abantu bangi okufa, okufiira obulamu bwabwe, oba okukola ebintu ebitasaana, wafuna ssente wazikozesa bulungi. Kati ng'oyina okudda osasule, naye singa okola bulungi, singa omwoyo guzuuka, gusobola okwanlookinga ebintu ebimu by'olina okukola ne by'otalina kukola. Your do's and don'ts. Nti bw'ofuna akasente ne beguba 1,000, ojja kuzimba obugagga. Abantu bangi abagenda okubeera obulungi olw'okuba nti obugagga wadde, naye mulimu abantu abafuna ku ssente. I'm going to talk about money. Sente zendiko, era if you get this n'otakitegeera, gwe n'olowooza it's about awakening, oyina kuzuukuka ogaggawale. You transform yourself, si kuzuuka buzuukusi, oyina kugaggawala, oyina kubeera billionaire. Ensi yonna erimu abantu abawera 8,000,000,000 ne babiliyoniya abalimu tebasukka 3,000,000. Kawumbi kamu kabeeramu abantu obukadde 10,000,000, kati abantu boka 3,000,000 be babiliyoniya mu nsi yonna, gy'emyoyo egiricyo, gy'emyoyo egyalondebwa. Kati how do you osobola okulondebwa otya? How do you get chosen? Oli mwoyo ogwina ebintu byonna eby'obugagga, library yo ejjudde, but you fail to access. Kiringa okuzaala omwana naye omwana wo n'olaba nga tali worth okumusikiza obugagga bwo, n'olonda omwana omulala. Oba n'ozaala abaana bo nga 3, n'ofuna ssente nyingi nnyo ng'olina billions, ng'oli worth of like 10 billion. Nebo dividinga sente zo, olina omuwa bilioni 9, bali ne badividinga emu abasigadde. Kati ne universe bwetu bwetulera. How do you get chosen? Ekyo njakyogerako next time, olonde bw'otya okubeera chosen. Kalola kinjawala okulaga, you have to awaken. After awakening, unlock all the abundances ezili mu your store. Your stock, transform yourself. Sikubera ngabe bajeregerera abamadini, muli balokole musiba, mukolachi mulagula mugobe mizimu, naye muli banaku muli bavu nabera kwesho. naye ekyamazima okubeera omuntu ali weledde okufuna sente oziyise bonasonyiwa mbadde nokwatendinga that call. Kakati okubeera omu ku bantu abalondeddwa oba omwoyo ogulondeddwa okubeera omugagga, you just get granted oba okkirizibwa oba okubeera permitted. Now this is what I'm going to give you. I'm going to give you these hacks. You don't need to search about me. Who oba nzani nachi oba nkola chi. You can try if you can. You can try and find about who is Mlodi Zeki yani akola chi yani ye. Lwacha ali bwati, lwacha loza bwati, lwacha manyi bino. You can. Now this time, I'm giving this for free. Kantandike bwenti abantu abasinga twalibadde tuli bagagga era abantu abasinga ojja kwesanga ng'olinga mulundi gwa musanvu okuzaalibwa ng'odda mu nsi eno, naye buli lw'ozaalibwa ng'ojja mu nsi eno ozda mu famire za njawulo okusinziira ku mbeera zo n'ebikolwa byo n'engeri gye weeyisaamu ng'okyali mu nsi mu kusooka. Kati buli lw'odda kangu ekyokulabirako, singa ofunanga ebyobugagga byo leke 40% no gamba let me give out freely. Noma nti wali abantu abalumu enjala bali eyo bala Katonda nakuwa access n'olaba amawulire news n'ofuna chance eraba abantu ababonaabona abayita mu kunyigirizibwa abalwadde like nga malwaliro ngeyo mutoto wards bwoba togenda ako mutoto wards awabeera abaana ba primary abaana bali okisijeni mu malwaliro okusinga n'ebitundu ebirala ebifo ebirala ebiramu abantu abeetaaga obuyambi, naye waliwo abantu ng'ofunye access n'ofuna chance it nga si accident naye it is a test. You have the money, you have the capability to facilitate, to support, to help, to heal, naye n'otategeera n'otakimanya n'olaba nti sente z'oyina zizo. Kyovula abantu abasinga ne baba ne bizinensi fana zitya, olumala okuvaawo bizinensi ezo ba sente ezo nzibu za kuyisa ku mirembe egisukka mu gumu ebiri esatu. Naye bano abantu ba billionaires be twogerako be bantu abaholdinze obugagga emyaka nga 10 ensi bukyebaawo obugagga bwabwe buyise ku mirembe gyonna ate tebugenda kuvaawo kubanga they are chosen, they have been permitted, they are granted. How do you get granted? Chicho inokola kyangolo kuvulumula emotoka ezebbeezi wano wezivuga anobera wakabi nofuna influence nofuna tutumo, naye nga ekyo kyoli you can't pass it, tekiyinza kuyita ku mwana ate naawe ojja kuddamu okomewo mu famire yo yemu. Okiraba otandika okugamba mzali ba mu background ya family background yange financial background mbi, kumbe background gwe wagitondawo olimo family yo oledde background eyo gy'olimu gwe wagireka. Tewakola kintu kikuganya kuzimba bugagga obusigale nga buyisibwa ku mirembe egisigadde. Amazima gakawa gegano. This is divine truth. I'm going to tell you this. Nti okubeera omugagga abantu abamu we lack what we call spiritual permission. Kubanga sente tuzimanyi, money is a spirit. Sente moyo. It is a spirit. Money is water. Era bazikalichuetinga sente bazikalichuetinga mu liquid. Sende so kulikudi, ziso wolo kulikudify inga, ziso wolo likudify. Aba manye vintu vya sende finances when you go to accounting, ujia kula manga sende uzikalichuete inga nga liquid. Amazi. Kati, chiche bayita spiritual permission. Spiritual permission, yeno omoyo go webagu kiliza, okwakisensinga ku bugagga obwensibo obugagga obwensi bantu bangi bafuna ssente ne mu bulyake, mu bukumpanya, mu bulimba, mu bintu bingi nga baana tebayinza bisikira bikanti. Kati omwoyo gw'okubeera granted okukkirizibwa okufuna permission egaggawala alignment yakyo eri etya etambula n'ebintu biringa bitaano. John abasomesa nembalaga trunks ezikola omuntu ziri taano, so 5 is a big energy. Omutwe, mikono ebiri, amagulu abiri, that is 5. Vowels ziri taano zeziwa obulamu ebigambo byonna. So mulimu ekintu kye bayita divine timing, ebiseera ng'onogaggawala, Katonda akugaggawaza mu biseera, universe ekuleetera obugagga obwensibo mu biseera byabo. That is a divine timing. Ekirala, omwoyo gwo okubanga gusoma okubeera omugagga, abantu abasinga emyoyo gyammwe olw'okuba nti myebafu, you are controlled by ego, external mission, external influence factors eziba influencinga yo, solo can't even study oba okuridinga obugagga, toyina kawoka bugagga. Ne munjogerayo ofuna omutu waalo kwegamba n'olaba nga omuntu ayinamu ebbiri takyali muntu. Mulimu abantu bayinamu akakadde ensi yonna emanya. Mulimu omuntu abayinamu emitwalo nga ataano awo, obuzikezike nga 10, bwatuuka mu bantu n'abujja n'abuteeka ku mmeeza awo n'abuteeka ku display. Soul readiness. Your soul can't even kusoma bugagga, mateeka ga bugagga. Kati ndi ku permission okubeera granted, omwoyo gwo gulina kubeera mwetegefu gutya? Ekisooka divine timing weeri, omwoyo gwo gulina kustudinga nnyo obugagga ne gubusoma. Ekirala, energies. Kuba obugagga tukimanyi nti maanyi, teze energy. Yo katugeze oli omwoyo gwo mugazi nnyo ekimala. Are you empty enough? Awawali emptiness awabula sente, sente wezeetaaga ogenda oba obugagga weetaaga ogenda, kapasite eyo mulimu amaanyi g'obugagga mwegali. Abalala tuyina karmic clearance. Karmic clearance kwe kusooka osasula amabanja. Abamu mugita kawuula nti byajjajja nsikira n'obiki, gwe wabikola, gwe wabikola mwennyini. Just be busasula busasuzi, kwata sente zikuyita buyisi mu ngalo, zitambula butambuzi, bwe sente oba oziyina zijja mulundi gumu ne zivaawo, nga bw'ozifunye bwe ziyitawo, nga bw'ozifunye bwe ziyitawo. Ne bwe ofuna akakadde okumala emyaka ebiri, bajja kugamba osevinzeyo emiliyoni ebiri nga teziriiwo, nga ne sente z'olina emitwalo asatu, oyina abakubanja, oyina byalinga bingi nnyo ebisuuka ku sente z'olinawo. Ekirala, integrity. Ekyo kigambo kya luzungu, gw'olinga veso. Kati being a veso, integrity kwe kubeera honest, kwe kubeera ne principles oba morals esobola okukuumiramu ekyo. Singa oba okyakivinze, katugambe obugagga babukuwadde, ayo oli veso emala, kuba gw'olaba tuli olinga kizimbe. Are you honest? Singa n'olaba omuntu ng'azze mu maaso go ng'alajja n'akaaba, malayika ze zimuleese. You don't know nti malayika ze zimuleese. Lw'obadde toyina, tebajja abayina ebizibu, tobasanga. Ne bw'oba ozifunye bajja. Abantu abamu balina embeera bw'eti, bwe mbalinamu sente ebizibu byeyongera, mba siyina, sirwala, sikola ki, waati waati.
Yes.
Ekyo weekiri. Kaakati abantu abasinga bagoba okubeera bagagga, tudduka ku bugagga tubwagala wabweru w'ensi. nga tetwebuuzizza. Abasinga tuli wabweru w'ensi kwe tugobera obugagga, naye ate nga obugagga buli muffe, buli muntu asobola okubutuukako, buli muntu asobola okubulegako. Teri muntu gwe basosola wano, naye ego, competition byebireetera embeera eno, okusanga abantu abalichoze ne basigala batono. Kati ku muwendo ogw'enkumi ssatu, go on internet and search Forbes ejja kulaga abantu 13 by 2022. Katulumbi ya 25 yakwesa nkoyengedeka abantu nga bibiri. Katosona ku okwegattako in years to come, ne generation eziddako. Abantu abamu tebeebuuza bibuuzo bino. Soka weebuuze. Mu nsi yange ey'omunda ey'omwoyo, omwoyo gwange gusobola okusitula oba okutereka obuzito bw'obugagga n'obwesigwa? Jukira oba ne sente oba n'amaanyi oba n'obuyinza, ate sente zijja ne papasi. Sente zonna ezijambulamu obu zijja ne papasi. Ku sente z'ofuna olina okulabirako abaana, olina okulabirako obulamu bwo, olina okuzimba obwakabaka bwa Katonda, oyina zijja ne papasi. Kati olw'okuba nti when you have money oba ne authority, you can kill because you have money, you can pay sente zonna, abaana bo bakola emisango, you pay ne bavaayo ne batta ne bakola ebingi ebitasaana olw'okuba bali bannaku. Where you use your money, your authority, your power because you have money, ng'olaba ye papasi ya sente zo. Mubirabo olwaleero abo baana babagagga tolina kyoyinza mukola, eriyo omukomyako oluyi banja nenje bakusibira tomanyaayo. Obwo obugagga bw'olaba tebusaa kuyita ku mirembe generations. Ne bakamba oyo mwana wa mugagga, ebintu bwe bityo. Kati authority oba power, always ask yourself, mu bw'omwoyo bwange, mu nsi yange ey'omwoyo, nsobola okutereka obugagga oba okubukuuma, okukuuma obuzito bw'obugagga n'obwesigwa, nga n'amaanyi ngalina ne papasi ya sente ezo. Papasi ya sente ejaddi? It's when you meet people who need that money you have. No sigala ng'oziterese. Abantu balina sente zebaanikanako, ne bazijja ne bazigolola ne bazikuba, ne baleeta abaana bana bafuuya ne bazifuuya ne bazigolola nako ne bazizza ne bazitereka. When souls are dying of hunger, people are homeless, abantu balina kyakulya. Kati bino bizibu. Bible ina story, Jesus yasanga omuvuka omuntu ali mugagga. Omuvuka n'abuuza Jesus, nsobola ntya okuyingira bakabaka ba Katonda? How can I be one? Obwakabaka bwe twogerako bwe buno obw'okubanga you are whole with the universe, you can channel with the universe, osobola ogisaba ky'oyagala n'ekikuwa instantly. Kubera eddoboozi olina eryo bwa Katonda lyaseeyanga ku mazzi, nga Katonda yakatonda ensi, eryo eddoboozi lyaseeyanga ku mazzi ku nnyanja, nga tina bakwawulamu amazzi, ensi, olukalu, ebyo byonna. Oliyina liri mu ggwe erisobola okukola magic oyo. You can command, you can manifest ebizimbe, emmotoka ne zijja. You can manifest ebintu ebisinga ne bijjambula mu obwo. Naye lwaki tebiriwo? Kati Yesu omulenzi yamugamba, ogonderanga kitaawo ne nnyoko, amateeko n'agamuwa gonna nga bwe gali. Omulenzi n'agamba, ebyo byonna nabikola mukama wange, kiki kye mbulako? Yesu n'abuuza, abikola koye namugenda otunda ebintu ebyo byonna by'olina, sente ze n'avaamu zigabire abanaku abatalina. Omulenzi adda nga munaku wavu n'agamba, bwe liba ggulu lyetaagisa ekyo sijja bisobola. This is being controlled by external world. Tugoba obugagga naye nga tutambula ku nsi kungulu, not inner. Inner, that's humanity, obuntu, that kindness. Ebibala eby'omwoyo ebyo biri mwenda, abasinga mubimanyi. Fruits of faith, ebibala eby'omwoyo biri mwenda ne faith mwenda ne love yesinga obukulu okwagala okusinga obukulu olaba kubuuza Katonda gotalabangako ogamba otya nti omwagala nga mukwano ogwo omuntu gwolabyeko maamatata mubaana bo tobaagala abasinga ofuna nesente nofuna chance sente nezijja nga tomanyi lwaki zize naye te abaana ne batasoma n'okula ebintu ebirala kati embeera bweteebeera mu bantu kati weebuuze nga ebiseera ebisinga nga sinabagenda wano Yesu at the end of the day yamugamba omuli yagamba kizibu nnyo yagamba kyangu nnyo okuyisa eŋŋamiya mu mumwa gw'empiso than omugagga okuyinga bakabaka ba Katonda naye nga te bino ebintu byangu jjo lwakuba nti ego yesinga etukontrolinga yesinga otufuga ekyo kyesinga otufuga bw'olaba ng'ofunye sente olina power olina authority esobola okukola ekintu kyonna you can kill you can destroy you can create okozesa sente Now want to walk away in Kenya. Only your soul, Muntu. Yamuse Ochidaba. But use money. You pay lawyers. Bene bintu bikambwe nnyo naye I have to say, nina okubyogera. Obererwe denti. Papa siyo bomala okuzuka olina gaggawala olina kugaggawala bw'ogaggawala sente zigenda kujja na abundance ogenda kubeera vessel nga ziyitamu. Zijja zikulabirire zikugaggawaze ozisa ku mirembe gyonna naye you are a vessel ziyitamu zina gye ziraga papasi yazo weri that is integrity obwesigwa olina kuba nabo amaanyi ng'ogayina agasobola okutta n'okukumpanya olw'okuba olina sente naye tobikola kola purpose do the purpose of the money kati ekyo ekibuuzo kitukyusa nekikyusa buli kintu kyonna ekyo kibuuzo kyolina okwebuuza munda yange mu nsi yange ey'omwoyo esobola okusitula obuzito bw'obugagga n'obwesigwa nga n'amaanyi ngalina ne papasi ne ngikola ekyo kibuuzo teri muntu yali akyebuuzaako era baali bakyebuuzaako be batono bw'oba wali akyebuuzaako ojja kwesanga ebintu ebisinga bikyuka mu bulamu obwo era divine jatandika ku downloadinga ebintu ebisinga ng'ebireeta gy'oli ideas connections investment opportunities ezili legit ezili rijo ejja kuzileeta tumanye nti wealth obugagga maanyi not just a currency obugagga maanyi si currency sente ntoba nga bw'olaba bwe tulina empapula ezo it is energy era sente it is a frequency not just a paper mayengo agatambula gw'otasobola kukomya olunaku ne bwe lulirwa lumu nti ogakomya ogayimirize kitegeeza gayina kuyitako naye nga gayina gye galaga buli ofuna sente ozita zigenda n'ofuna endala n'olowooza zikola kyennyini kyeziba kizirese mulamu ogwo bantu bangi weebali katugeze ng'abasajja kambao ekyokulabirako omusajja ozadde omwana ofunye omukazi omuzaddemu omwana omwana otomulabiridde sente ozirina ne abundance otaddewo obukyayi obw'amaanyi oli alabidde omwana yekka sente ng'ozifuna you get the money naye nga sente ezo zipendingira mu bantu abalala batalina ba musaayi gwo n'olowooza are you worth can you be granted okubeera omugagga okubeera billionaire you can't get that grant tosa kufuna permission eyo olw'okuba nti omwoyo gwe tegustudinga you are not in divine timing togirimu you have not aligned yourself for divine timing solidness energetic capacity kamiki clearance togijewo vessel integrity obwo bwesigwa tebuliwo kati buli lw'omanya nti sente eno it is a frequency olina okumanya nti etambula nga mazzi ng'ekitangaala ate eyita mu containers is holding amazzi think of any jug container gy'osobola okuyisaamu amazzi sente eyo olw'okuba nti is a frequency eringa kitangaala n'amazzi eyita mu mikebe oba mu veso egiri clear nga migumu ate nga giryala empi with divine purpose kati buli osanga nga yo ina vessel ekyo ekikebe kyo ego omunda wo omuntu owo munda is full of wounds ali kebi wundu bingi damaged ali mokutia fear doubt okubusa busa guilt jealousy ego obugaga bugenda kukwesonyiwa obugaga bulinga kitangala bulinga mazzi naye buyita mu mikebe mu vessels. Remember, you are a vessel, a vessels which are clear, strong and aligned. Kati kino buli wesanga nga omwoyo gujudde ebiwundu, gujudde okutya, gujudde obulimba, gujudde okubuusabuusa, jealousy, ensaalwa, oyina ego, obugagga bugenda kukwesonyiwa. Wealth will resist you. It is not a punishment, but is a protection. Kangoche ulabirako. Singa, you were vessel nengoli maybe tuli. Sente zino zize chitangara, mazigaze zikuyisemu. Ojja kupata sola kuzikuuma kitegeeza nti n'omuntu ayagala okutta omuntu eyeetaaga ekugula emmundu yuwe vesoli maybe tuli zigenda kuyita muzigo kubabi bagende bakola ebikolwa ebikyamu. You are not strong enough, you are not clear and you are not aligned. Kati if your inner soul is full of wounds, fear, doubt, ebyo byonna bye njogeddeko, wealth will always resist you. Ajja okulagula poloti motoka n'ovugamu abaana basobola okusikira obwobugagga obwo. Omwana osinga aba mu Uganda agenda mu nsi endala anaaba avudde mu famire y'abagagga. Mulimu abagagga wano nga ojja kulaba ng'oli mugagga, but wenigo buno ogenda mu nsi endala tosaana kulentinga kumala myezi mukaaga naye ng'ate mu nsi yo landlord. Tosaana kulentinga mu nsi endala okumala emyezi mukaaga. Kati ekyo si kye tulina okukolerera. Tulina okukolerera obugagga obw'ensibo bw'osobola okuyisa ku mirembe emirala. You have to be chosen, you have to be granted. Omwoyo ogwo guyina kuba aligned, strong and clear. When you get power, universe jana kutuna bweti kuba ogitundemu olinganda birwamu reflection yo yensi Katonda yegwe bwe kutuna bweti neerabanga olimebe tuli oyika omusaayi era singa bakuyiwamu sente ziri, you are going to bleed, you are going to cause bleeding, you are going to cause bantu bagenda ku suffering, abantu bagenda kubonaabona. Abantu bangi ababaddeko n'abagagga, omugagga n'asengula abantu. Kiraba olwaleero mulimu omuntu n'omuwa obuwumbi nga kikumi agenda nga mu bitundu ng'eyo banga eggulu kandowooze nga ggulu oba n'agenda nga mu westani ng'eyo n'agula akaalo n'asengula abantu n'atema ennimiro zaabwe ne bagenda bano ne bawaŋŋanguka ne babonaabona. Bantu balabyo nga babasenda ng'omuzeeyi oba omukadde bamusenda ng'ennyumba n'agwa wansi n'azirika n'afa. Kati universe ekulabira mu kifaananyi ekyo. Lwakuba tolina ssente naye ekyo universe ekikulabamu. You have to first clear yourself, align yourself, obere mugumu nnyo, vessel yebere strong ate ngeri clean nga nnyonjo. Singa ekitangaala okiyuwa mu kikebe ekirimu ekiddugala, ekitangaala kigenda kuzikira kubanga darkness ebanga nzikiza. So buli weesanga ng'obugagga bukuzize, just know that's not a punishment, it is a protection. Protection tekuuma gwe, it is protecting others, protecting the universe, protecting other gods. Okiraba ebitonde ebirala abamu wafuna sente ojja genda okusabala ekitoogo okozese sente ne gavumenti ogiwe sente z'oyagala ebitoogo obutonde ensolo ezirimu eziri mu bitoogo omwo ozitulugunye okikaze okole pulojekiti zo z'oyagala. The universe knows this. Bayibuli egana kumanya nga nabakubeera munda ya nnyo. Before you even existed in your mother's womb, universe yali kumanya nti olibaawo. So they know you, they can see your ego. Ku myaka gy'oliko balaba obukambwe bw'onoonyezaako sente, babulaba sipiidi gy'onoonyezaako sente. Ate nga tolaba ku bazzukulu, tobalaba ku mirembe nga ku mimaaso egijja. Kuba singa ogibala wali badde okola bulungi olwaleero nomanya nti bwenkola emikwano neŋŋamba kati mulodi naye mukwano gwange namugja mu friends of numerology tine bwe ndiba siiwo n'abaana be balimanya abaana bange tulizimba omusingi gumu eyo generation gye tuba tuzimba eribeerawo mpaka naye olwaleero weerabawo wekka olya wekka onywa wekka kiraba baana balikolezaabwe kyoki zeŋŋombe ezikulisa sente nga bwozikozeewo lwosula mu bbaala ku olwo neziggwaawo lwozikozeewo n'ozinyweza lwononyayo ekikazi ekinyirira ekyamyuka n'otambula nakyo my friend neba ovuga V8 obusi bwe bugagga bw'owulira nti ensi erimu abantu obuwumbi munaana naye abagagga bali 13 kitegeeza olina kwenoonya bwenoonya you have to align yourself and get that grant of ne permission eyo kati sente zino zigaana okubeera spiritual alignment wetali awatali spiritual alignment sente zino tezibeerawo olw'ensonga zimanyi nti bw'oba toli mwetegefu okubeera ne sente kubeera nazo kuba sente mwoyo zijja kukudistroyinga abantu abamu afuna miliyoni emu n'asula wabweru abantu abamu musuubiza sente 10,000,000 n'ategeeza buli omu bwagenda kulisiivinga sente some people alisiivinga miliyoni emu ng'alinga katugeze nga mubende Central Uganda that very night sente we zizze asula atambula enkya emisana alina kuba mu Western Uganda oba Kenya ninga sente zezikirese that spirit zezikirese kati sente bwe ziraba nga tuli spiritually aligned tezijja gy'oli they are going to refuse because zimanyi when that money come it will destroy you nga tonaba kukwonooneka oba nga tonaba kufa omuntu gy'atambula eyo agenze mu bbaala omuntu abadde awo ng'ali kukayaasa ayinamu ebbira alaba edero ebbaala sigenda kuba kibbaala abadde asuubira ye 5 n'afuna 2,000 n'agenda mu kibbaala ekyakabi gye bakukoonera woosalira people die people lose life people lose dignity people lose respect after receiving money mwena mumanyi abantu mwali mubasuubizaako sente you know their reactions when they are waiting when you are waiting you know how you behave when you are waiting for money so if your spirit is not aligned if you are missing spiritual alignment money is going to reject to come to you because zimanyi sente omwoyo gwa sente gumanyi gugenda kusaanyawo singa gujja oba singa zijja zigenda kuleetera okusaanyawo abantu abalala omuntu omu bw'afuna sente azisaasaanya mu bantu abantu bawadde sente tomanyi bigendererwa byabwe lwaki betaa kufuna sente ezo omu agenda afuna sente kolwo alyola enziku olw'okuba afunye sente alaba sente emusobozesa kukwata ku buli mukazi olw'okuba afunye sente alaba zimusobozesa okugenda wonna w'ayagala so olw'okuba nti gw'ofunye sente jjukira your vessel is not strong teriklin erimu ebituli yo veso erimu ebituli sente ziyitamu nezigwa mu bantu abalala ate nezibasaanyaawo naye nga zivaawa zivuddemu ggwe you are the channel kakati lwaki abantu abasinga obungi permission eyo spiritual permission tebagirina oba they are not permitted ekisooka abantu bano banoonya sente nga replacement not replacement kwe kulowooza nti bwe nfuna sente ebizibu bivaawo nkola kyenjagala you are replacing money with everything nfuna omukazi nfuna omwana nfuna enyuma nfuna emmotoka nfuna ki your desire replacement for wholeness gwe mulamba nga gwe welabawo nga gwe sente ziri ku gwe wekka ku mutwe gwo kyova olaba n'omuntu akukuumira oba yakuzaala ng'omuzadde omulowooza akola eti nga wamaze okola ebyekigwagwa bingi you can gandhi men I'm talking to men men abasajja tufa mangu bona okola nansi ojasanga abasajja emyoyo egy'abasajja gye wanika mangu bakadde bangi weebali omusajja afa mukazi n'akulungula emyaka gy'emirala nga ataano nga wafadda kati abasajja when we get money nze bino sibikola I don't do this byebagamba sibikola nabagamba sinza kuwa kyesiina I have what I'm giving you if you have been following me you know who I am now abasajja olufuna sente you can get like 10 million payout n'ogifuna oba mu dividends oyina kamba gy'oinvestinga mu sente zo dividends zijja mukono gumu contracts ewedde ne bakuwa sente zo osobola okuwa omukazi sente oba malaaya akakadde k'ensimbi oba n'ogula emmotoka eyaka ng'omuntu etunwa ng'omuntu n'ogiwa omukazi atali nnyoko nnyoko oba maama wo ye kitaawo ye katonda wo yakuleeta mu nsi yaluzinga figa ye yaluzinga obulungi bwe yaluzinga byute ye yaluzinga fertility ye obugimu bwe omukazi olwavaamu omwana aluzinga fertility obugimu endabika omubiri gwesiga gwe but olaba sente zisigaddewo nga kkumi n'olisikwata nesindikira maama basajja bangi nzimbidde abakazi amayumba mubagulidde ebirabo bamaama batalina that's not good it is not good kati universe will see you tegenda kugrantinga permission so you are seeing you want money or yagala sent as a replacement for your wholeness gwenga gwenga omuntu okiraba kati bino byoyina okutegeera olwofuna sente olemererwa like purpose sente ezo zijja ziina purpose mu bulamu obwo nogezaako okufikisinga oba okufikisinga emotion like wali kyebayita buli ofuna sente n'ogaba ofuna bagamba atafira otafuna buli lwojjawo awo wojje wasigala wali empty awetaawo okubeera fulfilled kitegeeza buli lwojjawo osobola okufuna buli obeera n'omutwalo ogwo n'ogwesibako n'ogunyweza ojja kugulaba ojja beera ogulabako bw'oti naye buli lwoguta ne gugenda ne soosi ziri awali sente zo kuba sente zo gyeziri buli omu ayina sente ziri eyo ziri mu bantu olina by'otunda buli muntu gw'olaba ayina sente zo oyo singa akyama awo ojja zikulekera sipiriti eyo omwoyo gwa sente ogwo gugenda kudrivinga abantu to draw them near you to you balete sente zo oba payment zone ziri eyo ne gw'obadde obanja ajja kufuna pay out bali bajja kufuna business eyalima bijja kubala naye nga kiva ku ggwe just you being aligned nti abantu soosi wonaja wali sente wagenda kutereera because of that emptiness naye emptiness eyo tugijjuza ne what you call external wealth mission omwoyo tegumanyi about what you are doing omwoyo gu it is disconnected from your intentions sente lekera okuzira banga solve problem solver mbuba solving ebizibu sente si musawo bantu bangi bafa ne baluzinga obulamu nga ina special account emujjanjaba nafanga eriko obuwumbi omwana agenda mu ddwaliro nga akawunti eri empty navaayo nga mulamu ate nga abadde bubi navaayo nga mulamu so mufuna enjawulo so sente it is just an amplifier zisukka ku ekyo ky'ozirowooleza kale jjukira omwoyo ogwo guli gwe gw'amaanyi ali mu gwe ye w'amaanyi yalaba sente zo as an amplifier amplifier it is like amplifying voice singa omuntu abeera ayogerera wansi ne bagamba wanika ku ddoboozi ensi egenda kuwulira ogenda kwogerako nnyo oliwanike bakuwulire that's amplifying okwongezaako kuwanika to leverage kankozese n'ekigambo ekyo leverage kati olwatulina internet It leveraged everything, how we communicate. Eno app jetuliko WhatsApp, that is a leverage. Setaga kukunganya bantu njogere nabo. I just sit here, organize myself, set my environment, netando kogera. The world will listen to me. Message will pass through. That is a leverage. Internet is now a leverage in the means of communication. Kati, even in money, nsolo jitanga leverage. Simu sawo not problem solver. Kati bule we sanga mundayo moyo gonga guli blocked. Oli mwe bituli. Toli ya laini, toli strong, toli muyonjo, moyo gu simu yonjo. Simu yote gefu. Universe kukenga bulu nchi nila ba. Oh no. Bomu authority, no more power nga ina send. Papa staja jikola. Kubanga, you have been tested mirundi mingi. Bandu manji nga tuliba naku nenga tufunye neku sente ziwe la milioni nga kumi. Mukono gumu. Na yate ngoyo bosi wo. Yatandika ne sente zitali zizizi. With other people's money. Yatandika ne milioni mu. Na higo waina ko chance na ufuna ko chance na ufuna ko milioni. Kumezo mukono gumu chikumi. Waina ko chance wa mvu afuna ko mulimu no gumala mu contract no mala mu contract emyaka nga 10 ngo okola nga yo ofuna payout za buli mwaka nenga sente zote zikola purpose nenga de, just one person had one intention nga ali ale ndi bulunje nga omoyo guli organized started with 1 million 50 shillings company zima mukireza zatandika ne sente atano 50 shillings Mirembe jiri, kati mirembe jino jono, nesineka kwa mi, beba kuwe mituwala atano. Owako mukazi abili mwe tano, nosiga zao, abili mwe tano. Kuchitaba, go wa desente, ayagala kurumia, ayagala kugamba, ne go wa desente, tomanyibu agenda kuisaba ne. Siganye mugabe sente na imu, mutegereche mwina kola, just Allen Yusuf. Kati wovao ngoli broken wovacha li broken sente zeti okubera abantu bezina akolera noise sente the spirit azogera moyo go chikola ba if you want to communicate your spirit to God oina ku keeping kusilika to silent yourself Mumanyi bulungi ekintu kiri blocked bagamba empty tins makes a lot of noise. Kati loudness eyo. Sente tezagala noise amalala. Abavubuka amalala enjaga eddalu efujjo okwefula abategeere nnyo. You know that oyogaya yakolanga sentiment bwezit. Abagaya bamba afuna mu ekyebiti abata kyafugika. Arabaka kola agenda subula mukiro alabanga yali muguru kati bovao ogenda kutandika okufiringa kino ogambe ah njja kubera mugagga ogambe njja kubera mugagga nga afunye sente okiraba chowete kam I'll be rich when I get money. Oba, I'll feel worth. Njakula ntituki dokubero mugaga when I'm rich. Ngofunye sende nga weziro joftani kuchu until you are already rich. Universe ye genda kudame kugambe. Oja kubera mugaga when you feel worth. You'll be rich when you feel worth. Ntoja kubero mugaga bono uli dangechi kugwanira. Na hata gwe ogamba. Bwechiba chingwani la njaku gaga wala. If I'm destined to be in a village. But the universe tells you. You'll be rich when you are worth. When are you going to be worth? When you are aligned, strong and clear. All clean. Na wagambi yako. Omoyo guna ugwa sene te guwa gala. Wundu ze. Binte bili broken. Bili wounded. Awali fear. Doubt fear. Awali binte yoyo na. Te guwa gala wu. The other thing I can say odiye negenda kubampanvu naye jigumikirizo jimaleyo jiwene munno
oddemu ogiweze n'omulundi omulala.
Tuyina karmic debts eziri active nnyo. Mulodi ngagawadde, nina ebitongole byange, nfunye sente, nfunye access. Tomanyi na lwaki ofuna sente n'olaba ebitundu ebirimu entalo, n'obeera awo n'olaba ng'abantu babonaabona bafaa tebalina kyakulya, n'olaba ebitongole ebiri mu kudona ebikola donation zaabwe, toteekayo zizo. Gwe ezo zina bye zikola, toteekayo zizo. Okiraba abagagga abo b'olaba, abagagga abo be twogerako bakola donations nga singa bazikuwa mu famire y'ewammwe temweddamu kubeera baavu. Naye ate bwobusibusi bugagga mbeera timbukoze, temuyinza kubusisikirano, tebansikirano. Obugagga babusikira cause it is about fasting, aligning yourself, no organizing, no clearing your vessel becomes strong, then ofuna permission eyo. Kati debts ezimu eziri karmic ziri active nnyo. Ojja kwesanga ebiseera bye wabeerawo emabega awo lwobadde waakavaawo, kuba kati olina emyaka ana, kiri omaze emyaka ana ng'olimu disera, noyinza okwesanga oli wafe olina emyaka 8, wabeerawo emyaka 8 wafuna chance. Atijjukira abantu edda babadde bawangaala, oyinza n'obanga waliwo emyaka nga 2, naye mu layini yo gye walimu walina amabanja mangi, omululu nga tolina towa kitiibwa bantu b'osinga sente, tobawa kitiibwa, oli muli wankwe, sente amaanyi oba obuyinza wabukozesa. You misused power. Kankolebwe ntyo, kankyogerebwe ntyo. Kati chains ezo eza kama until they are broken, osobola zibreaking otya? How do you break these karmic chains ezikusumbuwa, ezikubye permissions? Oyina kuzimenya through forgiveness, service, humility. Otherwise, obugagga bugenda sanga buli blocked gy'oli. Bw'oba tosonyiwa nga tosobola kuprovidinga service, abantu abamu mufunye sente esobola okukola product esobola okuyamba abantu bangi ne bafuna ne babeera bulungi, product yonga esobola okuyambako abantu bangi okufuna obulamu bulungi, nga n'omuntu najja jja alina kuwa idea n'agamba tukole product weete egenda ku notabe bayinga, n'osigala nga sente ozikozesa birala, ozinvestinga mu byakulwanyisa, mu balwanyi ogula, oba olinawo akakadde kalamba, waliwo investment opportunity eri awo, product nnungi wali bade oginvestingamu, naye obeera oli awo ne wagwa ekizibu ng'oli mu famire yamwe, oli yakoze defilement, noteeka sente zonna n'ozivugirira eyo zonna olinaava mu komera. Purpose. Kati obugagga tebuwa mukisa lessoni zezitanaba kugwa. Bw'oba olina lessoni zezitanaba kugwa, ensene jude lessoni and tests. You are not going to be blessed because you have unfinished tests and lessons. You are not going to get that spiritual permission. Ekiddako wano, identity yo, endabika yo, your inner identity, your Trinity identity does not match wealth. Abantu amu mutunulira butunulizi n'olaba nga tasaana kubeera mugagga, ne weebuuza na weebuuza lwaki alina ssente. Mwe bali abantu ngamba tonogamba ni lwaki ono Katonda yamuwa ssente. Kali muli ngamba kale singa yaze wanze, abantu abasinga bwe twabanga abato twagambanga bwe nafuna ssente njya Mukama mpa ssente nyamba abanaku. Naye noyita mu lessoni zinyi mu testi nyingi nga sente zijja, ne weofuna omutwalo nga tolina gw'owaako, nga ne mama toyinza muwa, ne baganda toyinza bbawaako, nga zonna ozeebulizaamu, n'osiga ne mabanja, nonywa cupa 4 za 5-5 n'olekayo omutwa ne bakubanja ye 5 ng'ofunyeyo akatwalo. You forget. Who is the forget? Kata identity yeyo ne bakutestinga n'ekitono n'otasobola kumanya. Kati tosobola kumanifestinga kufuna bugagga okufuna millions of money ng'okyalowoozanga beega. Beega ye muntu afuna omutwalo nga tolina kubanja nina osula ate n'ebbanja. Kitegeeza you are not grateful n'omutwalo gw'ofunye, olaba tegumala, olina ekintu ky'okoze waawo tezikoze purpose jeso oweewoze n'ebbanja. Abasajja bonja boogerako nnyo. Omukazi akusaba emitwalo 10 n'omuwaako omutwalo n'osigala ng'okola ki? Ng'osanyusa obulamu, n'osigala ng'obulamu obusanyusa, n'osigala mu bbanja. You are not grateful n'akatono kazze. You are still acting like a beggar, a victim, or a competitor. Wakati, singo funo mutwalo, noweza koma amenya. Akakag, noga kola mo investment. Wano wakambo uo. Na ye, we still acting like a competitor, beggars, victims after getting the money. You get the money, name kufuna sente, you actually is a beggar. What the example? Example ndi obado toyina osabe Katonda akuwadde omutwalo naye ate ogenze mu bbaala. Njogera ku bintu ebyonoona sente, ebyonoona bwononyi sente nga wosita tezigenda kuzaala. Buli woteeka sente nga tezigenda kuzaala, nga tezigenda kukula, tezigenda funa mukisa, tezikoze purpose, you are going to act in that region as a beggar, as a victim. Oyina omukazi, oyina ne maama, omutwalo gwogwo singa ogugamba kati guno omutwalo kaguliyeko abantu basatu, nze ne maama n'omukazi oba azaala omwana. Nobalabalamu, nobalabalamu. Nosula mu bbanja lya kanaana ng'onywedde ekyupa nnya. Nga tolina kira ky'okoze. Just one, you seek money as a replacement for your holiness. Kwefaako nga yegwe beeyendeza. Kati subconscious mind yo yebeere kugamba I'm not enough. Okiraba, I'm not enough. I don't deserve this. Bulogamba I'm not enough. Ogenda kulanga sente z'ofuna tezimala. Nobaka ekintu ky'olaba nga kiri waggulu wa sente z'olina n'ogamba kino I don't deserve this. Kuba olwa sente z'olina ndi ntono. N'osigala ng'ogamba rich people are corrupt. Era ojja kugenda okwesanga ebiseera ebisinga nga bagagga ebintu ebisinga babigula layisi. Abagagga bagula ebintu layisi. Kataawo kye bayita frequency y'obugagga oba overabundance, it is going to reject you completely immediately with immediate effect. The frequency of abundance is going to reject you. Universe tegenda kuwa choyagala naye genda kuwa choli. Universe will not give you what you want, it is just going to give you what you are. Choli chegenda kuwa kan kwa statement wait. The universe will not give you what you want, but it will give you what you are. Kati ngatona bakubera mugagga, nga tonaba ku manifestinga bugagga kufuna sente, oyina okusooka obeere ng'omugagga. Waliwo video gye nakola emyaka nga 5 mabega oba nga 6 ebeera ku YouTube eyo. Naye buli lwe mpuliriza that message ngamba was it me? Nali simanyi nti it was me, but it is me. Ngamba, so I knew this 6 years ago. Katolwa leo tulo gambe, chichi, emyaka 5 emabega, chichi mbade manyi.
tunulira messages zo, tunulira obakabo, tunulira communities, tunulira abantu b'osiba nabo, tunulira ebirowoozo byo, tunulira emirimu gy'okola, tunulira how you have been associating with people. I can send you that video. Obaba jagala musoko kujane mujimbo za inbox. I'm not promoting my YouTube channel. Kuba iliko ba subscribers balinga mukaga. Na hii video ya tambula. Na hii linga ya miaka anga musambe mabega. Oba anga ya around there. Oba etano. Chitegeza. Choli oruwalero. It is determined by what you were in 5 years ago, 10 years ago. Era chikinda kutamininga. Chogendo kubira miaka ejija maso. Katinga tunawa kubira. Tunawa kufuna permission eyo kubira mugaga. Moyo kutiguna wa kubira alindo kubira mugaga. You have to okubira mu energies ezobu gaga. Habits ezaba gaga. Thoughts ezaba gaga vila uozo. And service. Ndi mavu. Sina. You have been getting money. You don't have a product. You don't have a service. Na yugamba ndimuavu. Sende zijewezi vewa. You don't have a service. You don't have a product. Toina product jo. Tunda toina service jo providing. And you want money. Omugaga. Abagaga baina energies. Ziba following. Ziba considering. Baina lebogera. Baina lebatayogera. Thoughts zaabwe, habits zaabwe, nyambale, njogera, entambula, na abantu basosiyetinga nabo. Very aligned with their services and products they are offering. What are you offering to the community, to people? Grant permission joina oino mulimu. Ogwo mulimu gw'oyiko, you are getting salary. You are getting funds. Zina papasi yazo. Na ye at your early stage in your 20s, you are buying data to watch porno. You are investing your money in useless stuff. Being on live is takugasa ovango spending the 1 GB ya data. You invested the money. You are maintaining online presence. Abavubu kaleiro. Obulamba vifu depending ku screen, kumasimo. We spend a lot of time on screens. Na wana abamu wamuteka muduka alyo. Amasa agasinga, obudo obusinga umalatu nde kusimu. Kila ya antinebua jata jamu attention. Kila antinebua janga, oina display ungila bikabulu unje nyo. Aja kubata laba muntu mkala vidu ameli mu display muduka. Kubangu ulia ina watu demu kasonda mubigoye. Aliku TikTok, aliku internet, ala bebita ambula. Olidi kina nebwana kutunuli da jagamba, this person is busy. Aja kutio kuinterfering, obo kusumbua, kubala boli mubisira vya demini. Wale uli kuduka. So, obude wetu spending akumasimu, busi inga wetumala, we don't even have our personal life. Obude wetumala kumirimu, business, kati, binobio na, bituleta wano, okusoko kubiro mugaga. Uina kuchanging your energies, your frequencies, habits, health, and service. Products. Choko lorua lero, that is your service and product. You are a content consumer on the internet. Are you getting paid centers of what they will take a move? Bully worth, buying a value. Chimanyi wenza kuchifurezinga chino chitegele. Na ye, today's people's life depends on the screen. People spend more time on internet, on the screen, than they spend on other things, business stuff and other. Right now, spending is a sour number. Nganjogera, nganjogera odiyeno. That's how I'm using my time. If you can use your time to attend this voice note, nojidamu, nojidamu, chitegiza. That's how you're using your time. Second, chofunamu. And then we'll look at it. Audio saga is kutula kutula. Ngambi kankulemu. Uyali destined. Ali granted. Aina permission. Spiritual end. Yali funa message. And then we'll jifuna. Alijagaliza kono umuntu umulala. Kati vino vyo ino practicing. bino byonna okupractisinga kubanga omulimu gwoliko yiwesalale ana naye ate papasi ya sente ezo zijja zirina kutandinga after awakening unlock transform tosigalawo just become investor hold shares in mu bitongole do investment build a product than promoting other people's products and services than working for others naye tosobola kubeera granted because of sijja giyita mindset but your spiritual omwoyo gwo tegulya land for obwerethe think like wele setani okulowooza ngaomugaga olwaleero kakkana wansi bako strategy gyozimba otandika okuwaayo ebirowoozo n'abantu nga tonaba kuwakanya kibakugamba listen bw'omala okuwuliriza waayo ekirowoozo kyo buli lwowulira obeera oreceivings when you talk you are giving out owaayo endowooza yo ye visionary bwate bwabeera omuntu alina vision but when it comes in Africa tuwakanya nebitunabakutegeera tulina amalala mangi omuntu aba akyayogera omuwakanya oyogedde so your state gy'olimu you are not going to be granted the permission will stay away from you the spirit of money will always reject you will always resist because you are wounded you have fear doubt you are negative ebintu ebyo tambula ng'omugagga omubiri gwe gulabirire otambula otya how do you walk body movements space wosula wafaanana watya wosula n'obudde bwo bukozesa otya abantu abalina ssente bw'otuuka mu nnyumba ye asoogula ebitebe n'abiteekewo nebigendamu n'ensekere nebigendamu ebyo ebintu byonna byokumira mu nnyumba yo nga bidisorganized obukyafu that is omwoyo obugagga tebwagala bitebe that spirit will run away you have to be organized olina kuba smart oli twatereze obuliri wetusula wetwebaka nitweze ekitanda erection tubitereza byonna abasinga kyemmanyi you have seen change in your life yogera ng'omugagga buli lwoyogera ebigambo biberengamu okwagaliza biberengamu emirembe biberengamu essuubi your words mulina kubaamu emirembe gratitude muberengamu okusiima okubeera omumativu be grateful naye bonyumiza abantu ogamba nange olwaleero mbadde yina okuteeka omukolo bwe guti nabwe guti naye bino byebabaddewo naye tebasiimu kubanga kino kyabaddewo kino kiriwekiriwekiri be grateful naye otandika olowooza negative bampala naye bakompetita bange bakola ki so beera grateful obeere ne vision okusinga okubeera ne complaints and excuses all the time bino bigenda kuyambako oku increasing chances ezo z'okubeera permitted obugagga bwenjogera bwono wealth that you can pass to all generations to be chosen si kubanga wakava mu nsi ozimba property ziri mu kibuga zitandise okutundibwa abaana baziridde bazimazeewo oli mawulire ofudde kugamba erinnya kyaswazibwa we not work for that ekisembayo weereza ng'omugagga serve like a wealthy ng'omuntu ayina ssente tondawo value oba create value even before money arrives solving problems ebizibu byolaba ssente zibaa okuyamba yadde ssente ziriiwo kikyentegeeza mulimu abantu bwomugampaayo miliyoni ng'emu ajja kugamba sirina ne mugamba sirina abamanyi nti naawe ezo ssente ntono nyinaawe osobola ozeetuusaako kati creating value even before money arrives this is okubeera mu position y'omuntu n'ogamba naye I have access to these funds nsobola okufuna ssente ziw'omuntu ono naye abantu abamu balyazaamaanya n'ekyo kibakulya kibajja okufuna kati gwe you have to create value oba you have to serve like a wealthy ng'omugagga teri mugagga akola investment ya kuluuzinga
they invest to win every time. Nebo aluzinga, katugezeba uolo mundu. Toto unda antaro, kuyomba na ye, kukaya na ye, kumuhu uwekeleza bigambo, ja kunsasulo, ja kulaba abantu bagwe dalu. Oledo limu kwesa sura. And this person can go na vila mugaga na afuna seno vila muavu na obu na kubu. Kubanga, you are not worth toli mugaga. Think of like mugaga sura kuwa, like Buffett ya kula investment mulamuwa ya soka yali worth of over $200 billion. Nazi investing amu venture mu company nga tekuli contract, tekuli indagano, tekuli vichewe yona. Kati wani mkwano goba ambigoso kujambuzi. Nga sente chituo vasezi zo, obane wewe ula kuruwa mkwano gono umuyamba na haba mchizibu. Adeno utashauti ingana ye, utaleka na ye, utamuagali za chibi, uloku wa mua sente wa muyamba, utamulangida. Serve like wele za ngomu gaga, creating a value, yani kuna obane wa kubade sente zinaba kubeda u. Mwini mabanda wa soku wa sente, like me, nsobola okuwa sente omuntu wale andabaso okuwa sente. We keep chatting freely, normally, as usually. Nothing can change our relationship. Money is just a spirit, and you are more than that money. So maintain that relationship. Abantu abasinga baina nenga ezigambe echaule mikwano kola na kwazika. You don't know why omuntu ono azembula mubo nga mukasero solo kwa accessinga fund zozina ka access ozina nagamba nyamba. You don't know why. Kati mumbera bwetu. You cannot hold gold in a cracked cup. Tosobola kuteleka gold mu kisere kirimu ebituli. Kati soko bere vese li clean li strong atel ya lindi. This is a spiritual law. Ababantu abagaga bali destined to be rich. They are chosen. Bagambye byo ino kola to be chosen. Obebi kule meseza, I've told you all that. Kubanga ekikopo ekimenyese abango omuntu identity ye izitanga kwegamba yo veso eyulise belief sizo zilinkinga ziyitamu nti sende zone bwe zinajja you are not sealed zigenda kuita muzigene bantu abachamu tezigenda kula purpose but you're spending a cent mwinte bitaziza you are wasting a lot of money. Okusanyu kama sanyu birunji nyo, but always be careful. Limit. Sina chindi, wali wado vivako. Yumu kubiena menyine vila na vyo umanyi. Umanyante, tula wansoba leo gami mwaka mulamba. Nye chupa mekezu wa mwingi. Mwaka mulamba, mbade kona abakazi ba meka. Buli mukazi na mwlekele ya meka. Numanya shitono nyo. Penalimba deko na mwlekele mitwalo. Abili. Mu miaka 10 oja kulaba nti kyamazima you have been getting money but your money is not serving any purpose. So you are not sealed or you lise olimwe bituli dispute will link. That's what you always reject you. Center zigenda kuja. Kuba universe where you are gold nezileta joli. Neziwa nezileta joli. Zigenda kukuda mejinga. A very wasted. Omutanza kuwata gold. Amuyuwe mchise mkebe chikebe chichi chafu. Kuwa manyagi enda kubela wasted. Chava mkuma. So the universe always reject that spirit of money. That spirit of too much money, it rejects. Because you are not aligned, you are not clean and strong. So, before nga nabakula chinducho na, oina kusoka owenye biwundo zihundos you chase away that ego obukambwe bwolina mulimo muntu ai kangwe chokulabira ko oyinza okusanga mwana ngwali w'abantu abakulu oli landi road olina amayumba naye abapangisa obafubutula batwalaganya ekikumi otwalaganya abapangisa ekikumi mugende muzimba ezammwe abavu olumu wali omugaga yayitanga amatooke ewaffe nga gasapulayinga mu kikomera kyaffe we twasulanga ekikomera kimu kyenabeerangamu kale bwe yaleetanga amatooke ne bamugamba oba bamugamba statement ki alabika oli yali ayagala gula ttooke naye nga lyayise n'amubuuza yamugamba njagala metooke lya 15 n'amugamba temuli matooke ga 15 oli naalyoka amugamba tewaleeseewo gaffe g'abanaku abaavu oli naamugamba abaavu baleeta ki omwavu asobola leeta amatooke emotoka y'amatooke gyendese omwavu asobola agireete such statements that is the bitterness obeera osaaga ngaolaba kiri fane naye that is the bitterness within you ojja tuna emotoka eggwewo ogende ne miliyoni 2-3 ogende nazo but that wealth you cannot pass it to generation because you carry bitterness gwe mwenyini weeziza kyebaita self sabotage weeziza wekka makubo go ogasiba olw'ebigambo byo fear of visibility abantu abamu bwafuna ssente yeekweka abona nanga oyo katakyalabika yafunamu kasente yeah you understand that so omwoyo guli ogwa ssente gubeeranga negulizisitinga nezigaana okujja gy'oli naye veso y'obuli lwetereera nebeera aligned ekyamazima ssente zino zigenda kubeera zijja gy'oli next time if I get time if I divine timing allows katonda bwana basazeewo if spirit allows I will come and show you and teach you how to open spiritual permission for wealth how to open spiritual permission for wealth next time amazeko odie no so vera it is going to change you in next 10 years next 20 years next 100 years kijja kuyambako ne bono banga ogaga wado funya akasente abana bajja kasikira ero jja kuddamu olinkanyetinge okome mu family yo ozalewe mu family eyabagagga obere planned kid ya bana basingana obugaga omulaba abantu abagagga bwali bwammwe naye ababusikira olembeera zo n'ebikolwa byo you are not destined to come back and find that wealth olw'obulamu bwo so kambagaliza kire kirungi leero ziri mwenda I don't know sigenda gamba simanyi naye I found bring this message to you leero ziri mwenda enaku z'omwezi ziri ssatu omwezi ogw'omukaaga 2025 that this day it reduces to 9 is a number of completion transformation yeah you received this message sikubudde bucyamu mwebale nnyo.